manya obulungi takalamba gambe byendowooza nange bwe nnyimba omusajja taalina mukabya songa tene bwe mbavumatira kabasota naye nolwaleero sakate mbakabye kubanga byendeese biruma gwe nange eddembe ku nsi kuno tewali alisanga kyekintu kye nnazudde nange kusiima ku nsi eno tewali akuteba teryali bamasanyu n'alemu okulumwa tulabye tulabye ffe adamu ne kaawa batutunda lagwa abange ani yasooka musango gw'ababiri gwatira ffe bangi sirika ne mmala kabanga ebintu byase eno byendowooza bingi takalambive ku mwana beera yakazaalwa balaga ensi eno bw'erimu obulumi omwana olugwana atandika okukaaba era mpawo yali azaliddwa n'atava mulanga ne bwekesirisa ne kabanga akalwadde era bakawujja empi ne kava mu mulanga olwokwe n'osanyuka olw'okuba omuzadde nokyayo n'amabeere omwana w'omuyoozi nsonga waaliwo ensonga gye nnavumbula bava baana bano basooka okukaaba abeera langirira gy'alaga mu maaso ebizibu by'ensi n'ebimulize bingi tulabye tulabye ffe adamu ne kaawa batutunda lagwa abange ani yasooka musango gw'ababiri gwaddira ffe bangi omafewo ng'amatidde n'okwesiima kw'ensi eno tewali akufuna abeere mu amerika batuuka ku mwezi mukama yakola ekyo n'alaga embavuzi sijjukira mu buto we nnasomera nze ennaku yaluma nze n'ennyiya obuto olwondowooza kimu nti gwe ndikula nti ennaku n'okudaaga n'emiwona nange naye raba ensi yagaana n'okutuusa kati era siri bulungi era mmanyi nti nawe akwate kulya binyeebwa ate enkoko nejeyiwa madaago kale nadaagiranga mukama luli okusooka napumuza omutima nanzija wabi naye we nandibadde neeyagalira nti lugaba teyakkiriza najjawo teyampa kati ne bwontunuulira ndyawo bwetyo birekera mukama w'obuyinza ku nze tulabye tulabye ffe adamu ne kaawa batutunda lagwa abange kwaddira ffe bangi enaku y'ensi eno abange teggwa buli omwali n'ebimunyiga mutima bizibu ku nsi kuno byo tebigwa naawe w'oli kati ebikuluma bingi ne bw'oba n'ensimbi eziringa obuwunga sewo tezikwesiguza zibaga ekikomo ogenda n'otunuulira ayina obugagga n'olowooza nti yeetalina ttaabu songa bw'omusanga oluusi naye ng'agikaaba oyinza n'okugamba nti aduulira nze mwavu yabagagga bameka be tulaba eyo abaalina ssente obutali baseesa n'obugagga bugasa oyina ku baana birwe endowooza ekyo ne mpulira ettaabu ate nga n'ensonda nnya naye tulinze kale okusiima kw'ensi ibanyakufuna omwavu n'omugagga banange agenda nga bwe yajja tulabye tulabye ffe adamu ne kaawa batutunda lagwa abange ani yasooka musango gw'ababiri gwaddira ffe bangi mirembe mu nsi muno jambulanze tesinze nzekka temmanyi amasanyu n'alemu okukaaba naawe w'oli kati ebikuluma bingi ekikaabya n'omuweera abeera yakazaalwa ng'alanga ensi eno bw'erimu obulumi kozika nandigambye kyaliko obulungi yayita ttembo n'eyakwenyukedda ne muntu ku nsi kuno atalina kyalowooza ekibi n'ekirungi alabirawo baaba naye ate gobedde okujja ko mukama obuyinza gyali omupagala akufa okubiwona ebyo tusanye twetegeka okulaga eri gyali tumutendereze ennyo buli kaseera kubate n'amakuba gatutuusa gyali eyo mukwakabaka bweriba ebirungi kandowooza nti nagera ndiba omukwavu abatono ddala nga bwe yagamba baliraga amasanyu agatali eno mufe tumutendereze ennyo buli kaseera kubate n'amakuba gatutuusa gyali eyo mukwakabaka bweriba ebirungi kandowooza nti nagera ndiba omukwavu abatono ddala nga bwe yagamba I said.